Oga, yeah, yeah.
King Blazer. Oh.
Moyo wangu umelizi ya kuwa na we maishani. Ay, pendo rangu limeshikika na fly maishani. Baby, sando we. Tena, mina we. Sando wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Sando wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Yale, ale, yale, ale, yale, ale, yale, ale. Wanasema tu mengi, oh, wanafanya wishenzi. Aho, awataki kuliona penzi letu linangala, linangala. Kila siku ni chuki, msala, mane, biashara, baby. Oga, yeah, yeah, baby. Oga, yeah, yeah, Wanasema tumenge videi wanakesha kutuwinda sisi. Tena wanasaka tumengi na momba na Mungu anipe visenti. Tena abaliki na penzi vigogo wakipita watuone gudi. Mola niepushe tamaa vidada vya mjini niwaone washenzi. Mimi nawe tuwe pale. Mimi nawe, mimi nawe. Sonda wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Sonda wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Yale, ale, ulele. Yale, ale, ulele. Yale, ale, ulele. Yale, ulele.
Baby, bus come two more. Sinifanye kama boyo.
Tafakari kiwa mbali nami, itanigharimu nikikukosa, oh baby.
Piga makofi shangwe, minawe, minawe. Fikire tulisonge mbele, minawe, minawe. Baby, minawe, 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 minawe. Baby, minawe. Kama ugali bamia, minawe tutakula. Usiende talira, moyo wangu kaumiza. Hili penzi wajina, minawe tutafika. Baby,
sonda wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Sonda wewe, I feel good. Nikikuona wewe, I feel good. Yale, yeah.